Nadia.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndole kuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Bendi lako limeni kumika kudu. Limeni shikani nesema tumasudu. Karibi ya chapdono nipige mamundu. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Mtakenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka.
I want you boy, with a ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, sijiwezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flap, wa, wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Benzi lango limeni kumika kudu. Limeni shikani nesema tumasudu. Karibi ya chapdono nipige mamundu. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon, takenye reka.
My baby girl nombo sikate tenze. Last word kukushoni yati niko stenze. Ata nimeomba afande afande menze. Ni mateso ukutu nangangana. Kukupenda ata hatu kubishana. Mbona uende hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But me ndonta kuwa wako warachu.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Benzi lango limeni kumika kudu. Limeni shikani nesema tumasudu. Karibi ya chapdono nipige mamundu. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon, takenye reka.